Mugadamu, unji.
Dena tani kwa bufele zengkoye.
Echiswana chikiriza ye nguva fana na. Ati mgobundi ya kanyo. Ye nguva fana na.
Sengu gambe, yonge na bafela. Suwa kunyirida weba tinesafela
wa adina.
Shani yomba.
Boss, chenda bacho ya.
Achila bebe.
Uba kutu kukola wo. Ati kakua gariza. Uba zengkato wali.
Aneda.
Eh?
Ilonja gariza. Hello beautiful. Is your money?
Nyabo, I can go to Nakogela. Nyabo, Nubulaba is the owner of Mapira. Oh, I didn't have all of you. Yeah, I hear what you can talk on him. Okay. You come 36 to 12.
You come 36
to 12. Kakola.
Kari, gentlemen.
Yeah. Hey, come on.
Mukola chini madamu angumu, beitao. Mukola chini hae. Mukola chini hae.
Oh
yo, ani ya kuzeti, kuzeti.
Oh
yo, kuzeti. Kato beji angumu.